Nzijukira nganze nawe twakefuna twalaira kuba wa muchupa na opena nalabanga buli chenari nonyo china wali mulunji nyonga sibya kuchina ngatunyumya kusimu ekiro paka lwetwebaka lenku keberako kumachanga na kazukuka byonna wembijukira ntulika nenseka twaina omukwano mungi ogutagambika gwalinga gutusaza mukabugwe nange nga newe nkusobya onsonyi wakubagwe wange awo ne manya gwe lubirizi lwange saakomaawo ne nkutwala newa mama wange awo buli kimu ne kigenda bulungi sisobola nabbimalayo naye twakola bingi olugero lwaffe lw'omukwano lwanyuma naye ate era gye lwakoma okubowa simanyi kikyantuukako naye natandika okubulwa feelingi zo nga nsobola n'okumala omwezi nga sikeberako simanyi oba mu kusooka kaali katijjo nga tegwali mukwano bagamba ebibimba bikka nali mbawakanya naye kati mbakkiriza abaali batuufu wagaana bangi kyokka ate nze gwe wakkiriza nze ensonga lwaki olowooza teriiyo mutuufu nsonyiwa saasobola kubeerawo bwe wasinga okunneetaagira kyokka nga gwe omubiri wanjiirangawo kati nze ensonga lwaki toliddamu kwagala
omukwano gunyuma we guba gutandika so we gukula gumanya okugowa omukwano gunyuma we guba gutandika
so we gukula
gumanya okugowa